madini. Uwe kama Jay-Z umpate Beyonce, upate vyeo vya gana G, umuoe Lady D, kile kuwa kama Tupac afufuke B.I.G. Hizo siya sio hesabu. Uwe kama Mare Bobu, 50 Cent Jack Mosh kwenye music, Kobe Bryant Ashim sucked kwenye basket. Iyo haiwezekani, ni maajabu ya Musa kumpiga njiwa ageuke punda. Ama kama Liza Melka angekuwa Kajimulo au Zamunda, ungependa kuwa kama nani?
Kama nani, wonge penda uwe kanabi, wonge penda uwe kama Mungu wongoze dunia na vili vyomo. Wonge penda uwe nani, uwe shetano superstar. Wonge penda uwe nani, mkwese
king. Wonge penda kuwa kama nani, mama mtafleji mwanamboka au mabingwa mipasho Mzee Yusuf ama Kiu Isha Mashau au Adija Popa. Ungependa kuwa kama Nambongo, Spark Dogmatic au Mastifu, hiyo mbona hautaki? Au Mwalimu Nyerere, Amini umwataki, Mandela Jera mpaka Bungos, aina Utos Che Guevara, aina Papara, kama nani? Joseph Kusaga Bongo au Eric Shigongo, Mick Dad Mahmoud, DJ Nika J, Masud Masud, Mengi Manji au Shelo Zibanji, Mourinho, Ferguson, Arsene Wenger, yupi ungependa?